It's only IT. Gotcha. Tembia panko loko kwenzeli diba mabatri. Tembia vimale chikanga gule bugatti. Olo kuchinja team kwa mboeza Maserati. Si anasili zerbrace ya nafela pakata. As time goes by vina chinja kuna buwela makanu. Tenze tina dunu na tuze papondi patu. Jali sana choke olo pawa ni bapanu. Gandiwe wa forward kwenze kuone lamu. 2021 chalo china fika po vota. Kuma heze popa mupando wanachosa. Mkiu kuma voters mtu wa punda change. My colleagues pa PF lono wa pasa chance. Simande zero number chalo no enda forward. Si wana believe ya na wina HH. Disable tu wa mozi one Zambia one nation. Tenzo funa body watipasa tieni motion. Disable tu wa mozi. Tenji kwili sana ino lagiza na chikondi. Chalo ndiye chatu ya open one. Tieni tisipo shana osavela mawa. Bali mu fix it. Disable tu wa mozi. Tenji kwili sana ino lagiza na chikondi. Chalo ndiye chatu ya open one. Tieni tisipo shana osavela mawa. Zambia forward, bacho sapo mpamvu. Apatie mbeke za jobu muma campaigns. Bantu siwa funika muma campaigns. Youth itisamu hivare, timu tandize. Osa penda mzaku. Zambia ni mosi, wa Zambia one nation. Mose ni chapa mosi, weta ndiwa mutonga. Nyanja ololosi, ndiseva mosi. Despite different parties, oh, is dead gone. Osa sunga chaku mutima. What's past, it's past, sunga one mumdima. Wena wali na hatred, wana wachita wina. Wafuna kupeze la ndalandia wawina. Ameno ma power, gawa cha wrong time. What's done is done, tinga chitevi chan. Wose tidi paulendo, nga life ni jan. Bali mu fix it. Seba tuba mosi. Tenji kwili sana ino lagiza na chikondi. Chalo ndiye chatu ya open one. Tieni tisipo shana osa vela mawana. Bali mu fix it. Seba tuba mosi. Tenji kwili sana ino.